unofeni kama vipi panda juu ya meza na madame kuja kati muone anacheza ni unofeni kama vipi panda juu ya meza tucheze kido 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 tucheze kido 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 hapo kati we kido 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 basi tucheze kido kido kido
Choo-choo.